potato.
NigelPhoenix.com.
Kimamba on the beats.
Pose.
Wanasema utakuja nikimbia, utaniacha. Wanasema utakuja nitesa, moyo utavuruka.
Wanasema utakuja nikimbia, utaniacha. Utakuja nitesa, moyo utavuruga.
Ungejua unavyonipenda, nami navyokupenda, tunavyopembelezana. Itabidi we come slowly, wajiane tukipigana mate. Hapa tu ni mapenzi ya dhati.
Baby njoo nikupembeleze, nibembeleze, baby njoo nibembeleze, nibembeleze,
baby njoo nibembeleze, nibembeleze, baby njoo nibembeleze, nibembeleze,
njoo nibembeleze,
nibembeleze.
Kuona a man so good, a man so sweet, a man so perfect. Sija wai kuona a man so good, a man so sweet, a man so perfect. Na nikiugua ni wewe ndiye daktari wa moyo wangu baba.
Kila unaponishika kama nimepigwa na umeme. Kila unapoondoka yangu dunia inasimama. Mapenzi yako yamenipa amani. Kwa mapenzi yako sihitaji tamani. Bibi wengine hata sitamani. Basi my love and joy nikubembeleze.
Nibembeleze, nibembeleze, baby njoo nibembeleze, nibembeleze,
baby njoo nibembeleze, nibembeleze, baby njoo nibembeleze, nibembeleze.
Phoenix.com.